mina ngicela uxolo mama ngikonile aksi muthando aksi muthando
Hey hi boy ngibukile intwana my show isikhathe nazo ijimile intwana the raw I'm flexing by sex ngizohelezela no care ngenkulu lindo ngifuna namu valdo
ngelinye ilanga ngizoletha impumo ngisathu ngiyohelezi amalobolo ngelinye ilanga ngizoletha impumo ngisathu ngiyohelezi amalobolo we mama
tinas funi mali nangiyodlala mathi anathula nampela yihlala mathi anathula nampela yihlala mathi tinas funi mali nangiyodlala mathi anathula nampela yihlala mathi anathula nampela yihlala